utokuja gel mimi kuni tonight. So why guess I'm on no mondo guy. Umeniacha lonely, umeniacha mino miao. Na upenda mapenzi ya dhati, ileta mamoyo wangu baby girl, imekwa shubiri. Wabisema kwa mama pendi safari, bora kwangu mepata jari. Walisema kwa mama pendi safari, bora kwangu mepata jari.
Nakupenda sana ilo najua.
Penzi lako mini crazy, so never let you go, cause nakupenda wewe. Wapi ulipo, nime miss kiss na penzi lako. My lovey, yote kwako. Long time ulisema, weni wangu, hata kama sina Elton tema. You don't care what they have now, what oh damn. Na shindo kusema, kila siku kama drama, hakuna mapenzi. Now na snema, turn back member, everything trends. You make my heart beat, my baby you so sweet.
You make my heart beat, my baby you so sweet.
We made more heat, cause you did no cheat.
We make more heat, cause you did no cheat.